climbing the jungle like a king in my territory, like an eagle in the sky. Champion, the fighters, the clean the pencil like. Only you can make me sing. Only you can make me dance. Only you, only you, only you can make me smile. Only you can make me sing. Only you can make me dance. Only you, only you.
Benzi lako limeninugia, mingine na wao naombea. You're so sweet like a coco na po ila mana leo ke Mungu tanihumi.
Sama niseme kimbia niko kimbeze, wafiki mbali wananchi wanajua. Toka zamani mina soma tulamane, chini ya juwa kejo meneleza leo. Sipendi maukweche maukweche chichense, sipendi maukweche maukweche chichense. Nakupenda daima, nakupenda daima, siwezi kukuwache, nitakufana wewe.